namwanawe naramubonye ndamutangarira yarandebye ndamwunamira ansekeye ndamuterura ndamudabagiza umwana mwanawe yaransabye sinamwima nsanga ari umuntu wo gukorera ari umuntu wo kubawa umwana mwanawe nasanze kuko ari umutware boza ibirenge bagasiga amavuta bagasokoza umusatsi nasanze umwana runami ufite umutima wera ko yashavuzwa inkuba zigakubita imirabyo igahumya amasi ibiyaga bikibirindura umwana I'm not the one who's running out of time.